This is your choice.
Westside Music Block.
As a boys.net. Featuring Y2Y2Z from K Swag International.
Chimuna Chiwende. Just be the humble, they call us. It's not easy for me to make it. It's too hard to become a winner. It's difficult to become a breadwinner. Oh Lord, please help me. Father, have mercy on me. Oh Lord, open the door for me. It's difficult to become a winner. Oh Lord, please help me.
Zambia mitenda kwa shena.
Munjila ya mini mukuhanda kwa mi.
Kwa shena.
Munjila ya mi.
Zambia mitenda kwa shena.
Ya do anda kwa mini munjila ya mi.
Why to send? Yesa kikupusha mumbangu jiwana. Satana na maene meza na mbute hamensu. Chingana ngobuja iwe imanishe ngalwesu. Akenga kutenka ngila. Nena sheta mikupeta ngila. Yesa kukusha shikola manyo weki. Still mwana shiki estate ya kushira we igino. Bati ya itata waleta hanu yeseki. Hela shaka kale amitinga hone seki. Neluka na mija heseki. Hele shatama shashi waja heseki. Jumale tela heseka minatela kushila. Heno mpinji ya mikanda ishiki ya kunjika. Anke nga chidiku nyinka. Ilanga ahela matidiku mpinga. Keswa kintana shono.
Zambia mitenda kwa shena.
Munjila ya mini mukuhanda kwa mi.
Kwa shena.
Munjila ya mi.
Zambia mitenda kwa shena.
Kuhanda kwa mini munjila ya mi.
Kwa shena.
Chichaisi, in the world of joy, we bring it.
It's not easy for me to make it. I need you, Lord, I need you.
I praise and worship the Lord. You are my helper, you are my father. Father, I'm blessing, I'm nothing. You are something. Father, come and help me, Lord. I can't manage to help my family. I'm a winner.
It's not easy for me to make it. I need you, Lord, I need
it's
you.
It's not easy for me to make it. It's too hard to become a winner. It's difficult to become a breadwinner. Oh Lord, please help me. Father, have mercy on me. Oh Lord, open the door for me. It's difficult to become a winner. Oh Lord, please help me. Munjila ya mini mukuhanda kwa mi.
Kwa shena.
Munjila ya mi.
Zambia mitenda kwa shena.
Mukuhanda kwa mini munjila ya mi.
Kwa shena.
Yeshe mbijijima yina iriranga. Iranga kutiwe nezanga na kuira deserve bad. Yei back up yami. Kutikwa jima ya imbidi yami. Na kenga kukuza direi mulonga kumbiti na kawani jajiwahi. Kwezi nisha kujini shoka. Jayese kijinu chajiwa na ho. Yei imbidi ya mina lompanga. Hela yuma ya kashupicha mchitini. Yei ho imbidi ya mi. Wanyika nga jajiwahi. Nina kakamani mwantuko. Hela na ujiwe jimaku. As long as udikoku. Yei back up kumbiti ya mi udikoku.
Munjila ya mini mukuhanda kwa mi.
Kwa shena.
Munjila ya mi.
Zambia mitenda kwa shena.
Mukuhanda kwa mini munjila ya mi.
Kwa shena.
Download it from westsidemusicblog.net.
Ela D-Twist, Marcel Cream, Mr. M, I see you.
Alula, CK. King Jewina, peace, guys, see. Munati boy, sin game. When the K-Swag stars, I see you.